wararka inaga soo gaaraya magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa ku waramaya in gabi ahaanba ay istaagtay shaqadii duulimaadka iyo guud ahaan howlihii uu bixinayay garoonka diyaaradaha ee magaalada kadib xiisad soo kale dhex gashay ciidanka taabacsan Puntland iyo maleeshiyaadka BSF ee uu samaystay Mareykanka. Iyadoo maalmihii lasoo dhaafayba ay xiisado ka taagnaayeen magaalada Boosaaso ee uu ka arrimiyo maamulka iskugu yeera Puntland, ayaa lasoo sheegaya in khilaafka ka dhexeeya labada dhinac ee aan soo xusnay uu gaaray heer ay hakad gasho shaqadii ka socotay garoonka diyaaradaha oo aysan jirin wax duulimaad ah oo baxaya iyo kuwa soo caga dhiganaya intaba. Xiisadan ka dhex aloosan ciidanka ka amar qaata madaxtooyada garowe iyo maleeshiyaadka BSF ee taabacsan xukuumadda Washington ayaa ka dhalatay kadib markii ay labada dhinac isku qabteen isticmaalka garoonka. Maleeshiyaadka BSF ayaa ku andacoonaya in laga hor istaagay isla markaana loo diiday in dhaawacyada ciidankooda ah laga dhoofiyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. Intaasi kadib, taliska maleeshiyaadka BSF ayaa soo saaray hanjabaad culus oo uu ugu digay shacabka degan agagaarka garoonka iyo diyaaradaha taga magaalada Boosaaso. Shaqada joogsatay ayaa sidoo kale timid kadib markii xalay ay BSF ta ku celisay digniinteedii hore, iyadoo intaasina ku dartay in aanu weli xal rasmi ah laga gaarin arrinta garoonka ayna u digayaan shacabka iyo shirkadaha duulimaadyada. Maamulka Puntland ayaa isna dhinaciisa jawaab ka bixiyay talaabada maleeshiyaadka BSF ta, waxa ayna hoosta ka xariiqeen in wax xaalad cakiran ah aysan ka jirin Boosaaso isla markaana ay tahay nabadgelyo. Si kastaba ha ahaatee, maleeshiyaadka BSF ta ee uu samaystay Mareykanka ayaa isku arkay in ay yihiin maamul madax bannaan oo ka garab dhisan kan Puntland. Arrintan ayaana durbaba dhalisay xiisad xoogan oo laga dareemayo Boosaaso oo ay horey ugu dagaalameen ciidamada BSF iyo kuwa Puntland.